yayifelintombi ngawe, yayifelintombi ngawe. Yeah, I fell in dumb in the hallway.